noma yipi psychologist iyokutshela ukuthi nakuba kunesilovele esikhulu esixovwayo nesifunza abantu kuyingxenye eyiningi zomhlaba malana ngobulili noma kunjalo kuneyisekelo eyiqinile nomehluko onamandla phakathi kwabesilisa nabesifazane. Angikubingelele, angikwamukele futhi ngosinefresh. Ngingusibalo Bithi wakwaNgema, ungumlomo kaBenedict weChristian Talks. Izolo siqale lolu chungechunge lwethu lohlelo olukhuluma ngenhlakanipho eyimfashini endala ngamaqhaza ahlukene kwabesilisa besifazane emphakathini nasemndenini ngokwezwi likaNkulunkulu. Siqale ngamadoda amadala okungokuthi njengoba engama role model emphakathini amele ukuba ayithibe abe serious ahlakaniphile naqine lokholweni agcwele uthando nokubekezela. Kunzima ukukuphikisa lokho. Ngakho sithinike namhlanje ngabesifazane abadala bona bamele ukuphila kanjani kuThithu 2 verse 3 no verse 4. Kanjalo nabesifazane abadala bayiphathe ngokufanele abangcwele, bangabi ngabahlebi, bangabi izigqila zewayini eliningi, babe ngabafundisi bokuhle ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathanda nabantwana babo. Omnye umehluko omkhulu phakathi kwesisa nowesifazane ngokuthi owesifazane usemathubeni amaningi okulingeka ngokuhleba, ikakhulukazi abesifazane abadala abanesikhathi sonke sokunaba, abangasaxiniwe ingcindezi yempilo. Kodwa besifazane abadala, lalani lokhu. Akukhona lokhu enibizelwe ukwenza, futhi anibizelwe ukuhamba nivula indlebe kuzo zonke indaba ngenxa yokuthi nesikhathi esiningi. Ngoba abesifazane abadala, uma kunguwe lo mlaleli njengamanje, banomsebenzi abamele ukuwenza ukufundisa omakoti ukuthi bathande kanjani abayeni babo, nibafundise ukuthi bakhulise kanjani iy'ngane zabo. Konke lokhu kusengengezwakale kahle kumbe kuzwakale ku-political incorrect, kodwa ngesho kunzima ukukuphikisa. Futhi kakhulukazi uma uzobuka ngeso lezindaba ezifana abancane okumele bachushe bayisebenze kuzo kule minyaka esekuyona, lokhu akubuke kuyisidingo noma kusemqoka ngokwesikhathi namhlanje. Mlaleli, angikutshela ukuthi inhlanipho kaNkulunkulu akukhona kuphela ukuthi inamandla, kodwa iguqula impilo yomuntu indlela ayiphatha ngayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotional fresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.